kakakola kubyenjigiriza mu kiko olukulu olw'eggwanga kafunye okusabawo kwembagirawo okuva mu bitongole bya mirundi esatu nga byonna bivunaanyizibwa ku byenjigiriza okukaka gavumenti erabe ng'ebongera ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 118 ebyenjigiriza bwe biba ebyokubbuka. Bano nga bakulembeddwamu akakiiko akavunaanyizibwa ku biyigirizibwa waggulu aka National Council for Higher Education, akavunaanyizibwa ku biyigirizibwa mu bibiina aka National Curriculum Development Center, kwosa ako akagatta sako okwongera okutendeka abasomesa aka United National Institute for Teacher Education. Bano babadde bakulembeddwamu Kakensa Mary Okwakol, ng'ono ye nankulu w'ekitongole kya National Council for Higher Education, we yategeezezza ab'akakiiko kano nti nga bwe bamaliriza embalirira y'omwaka 2026-2027 balowoozebweko n'okuziba emiwaatwa egy'ebyensimbi eziri eyo ezikunuukiriza mu buwumbi 39 n'obukadde 97 nga zino tezaabaweebwa mu mbalirira y'omwaka oguwedde. Ye minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo nga ye mubeezi Peter Ogwang yadde akulembeddemu ekibinja kino yasabye akakiiko kalowooze ne kubawa ensimbi zino kubanga beetaaga n'entambula ebayambako okulondoola ebiyigirizibwa mu masettendekero saako amasomero gonna okwetooloola eggwanga. Newankubadde nga National Council for Higher Education yetunuulira nnyo ebyenjigiriza ebya waggulu, bo aba National Curriculum Development Center basiize ekifaananyi ekyeraliikiriza nti singa ensimbi zino tezibaweebwa emirimu gyandikonziba naddala ku mutendera ogwa secondary guyite olevo. Dr. Bernadette Nambi yasabye nti ebyenjigiriza engeri gye byakyusibwamu nga kati batunuulira competence based methodologies kyetaagisa ensimbi zino zibaweebwe bagende mu maaso n'okutendeka abasomesa saako okubajjukiza waakiri okumala emyaka 5 okuva kati.